Saba ulezo wa government chili wachu wanukala gide government awamu nevitongoli bilala okufokula bangawaso kaba imirizamu nteka teka eyo gomba mubwala no kufunana abantu ababira bakoseza obye mikutu jambi kulida kumanya nevi umabikali magezi echiwandiko shino chawandiki duanga 18 mwezi guno nechigende yu ofisi ya saba wa government ofisi ya chitongoli echino hiriza kubuziwe misango amune chitongoli cha police chonukanaga manti okutusanga ensongeno erambuludwa bulungi. Awadda magezi eri abo bonna abaagala okujulira mu kkooti etawula enkaayana za ssemateeka nti mu kifo ky'okukikola bandibadde badda mu paalamenti ensonga eno ebenga erongoosezeebwa eyo. Wabula Kiwanuka avuddeyo n'agamba nti obuwayiro bwokka obwasaziddwamu bwebwo obukoseddwa mu tteeka lino naye obulala bukyakola bulungi. Awadde abantu amagezi naddala basingisibwa emisango egigwa mu kkowe eryo nga kino tekinnasalibwawo ogenda mu maaso n'okola ekibonerezo kye babaddeko. Abalamuzi abatano abatuula ku kkooti eno bategeeza nti Paalamenti eyina obuwayi eyina emitendera mingi nnyo gye yasuula omuguluka nga eyise etteeka lino.